DJ Haris.
Amar ka bhule ne mitate, mar ma kahi chemate.